Ndikugcwena ngomsengo sangobela isilanga ndinukumthwalo ndisekapho santobela njani yena yena wena nje ulisekela manibhekela ha I have a feeling uzawuvuka bra yo endasidini ndisakufukuza yo ukhona isimane sithe sase isizwiki kodwa sihlephe shit ufika isithi sikhi kodwa umuntu icinywe nayibeat ndimikhing ningwe 13 trending 66 xe ndichukuba ndikwesanduku ziphantsi komgquba nancedisa most of human ningoogqirha basetyuba ndigqwethwa licuba awunodurepa isipazi ukhumshaya isirharhabu usichunza nawumgangatho ndiyanyusa ndikuvele vutha edilisa idonga lamajuda nam ndiyasithatha isikhundla ndidinfe kwisitatyu sikabhuda yindlu kutsha nothi amazinga ukuthuthwa nawuthanda ungathathi noba lifele uzawusuka I'm the sergeant Nasi simele bizo soqobo sona swanga Nasi simele bizo soqobo sona swanga Yonke into imengohlobo Clue yakho ingafa kodwa sona haya swanga bra Nasi simele bizo soqobo sona swanga Nasi simele bizo soqobo sona swanga Yonke into imengohlobo Clue yakho ingafa kodwa sona haya swanga bra Dululingalo Faka lesikhalo sonqongophalo Lwamaciko kumzikaphalo Kuphina phokiwayo kodwa ke lendinabantu bayo abantu abayiphilayo abantu abayiphilisayo ithi ndizobe bayombathise ngezafobe ngelimi lonkobe ngezobe idlalo kamandi mani le nto manokajobe nodlovobe umameleki njengevesi yesibhulu kumhobe.